With Men, the podcast.
Asante sana kwa kusikiliza Men, the podcast. Tumefika tena, another week, another episode, another session. As usually what we do, we sit down and we discuss everything men, but specifically about mental health for men. So thank you again for keep on listening to Men, the podcast. If kuna kitu nataka kutuambia, we have our two social media pages. Tunazungumzia Instagram na Twitter ni @menthepodcast. Ingia pale if you want to comment, you want to share, there's something you want to find out. And our DMs are open, you can slide kwenye DMs zetu kiuraisi kabisa. Haina neno. Nadia, how are you?
I'm good.
Uko poa?
Niko poa kabisa. It's been great. Car problems, but it's been great.
But we move.
We move.
So they say, but we move. If I die, I die.
If I perish, I perish.
That's Nadia Afman. Nadia is a counselor / therapist / mto shauri nasaha. Na usually tunakuwa nae mundani, by now you know I don't even have to say that. Na kama nataka kuwasiliana na Nadia, go to Instagram page Mind Matters TZ. Mind Matters TZ. Let's talk about what we are talking about today. What makes a man? Who is a man? What makes a man? Katika current context, mwanaume ni nani? There are so many things going around about it. Even I don't have the answers. Kwanza kabisa, I have my big brother here with me. My mentor, the guy I'm best, kuzesi nampaga sifa nyingi sana. Lakini kama unakuwa unanifuatilia kwenye social media, na unajua story yangu kwenye journalism, then this name is not new kabisa. Ni jina ambalo liko familiar. Josh Murunga is here with us today. Thank you. How are you?
Asante. I'm fine. Nashukuru kwa kuwepo hapa pia na the job that you're doing with the podcast. I think it's great for men and humanity.
And humanity. We put that on our CVs, Nadia.
Yes.
To take up on your CVs.
We're humanists.
We are humanists. And also, we have Leslie with us. Leslie, how are you, man?
I'm good, man.
Uko fresh?
Salama kabisa, nashukuru. I'm happy to be here. And before niendele, nakipeda kutuma salamu. Kwa rafiki yangu moja anaitwa Sakri, leo ni birthday yake. Happy birthday.
Shout out. What's the name?
Sakri.
Shout out to Sakri. I don't know by the time this podcast come out.
Happy birthday.
The husband is called Ofio. Happy birthday to him too.
Hey.
Yeah. And my friend Esther and Lillian. I said I'm going to say hi.
You're clear the men of your word.
Yeah.
Karibu sana. Me and you tumeongea kwa muda mrefu sana kwa sababu and yeah. We talked about a lot of things,
yeah.
And a lot of things ambazo tunaweza kuja kuzungumza kwenye podcast. So I assume for both of I'd like to think of for both of you, this is just the first of many ambapo tutakuja kuendelea kuzungumza na. We have another guest coming up, lakini akifika tuta introduce as well. But all in all, thank you guys for coming through. Tukisema tunamzungumzia mwanaume, mwanaume wa Kitanzania, mwanaume wa Kiafrika. What makes a man now? Maybe we can start na Josh. You've outlived.
You've been a man longer than us.
You've been a man longer than us.
No, I'm not about certificate.
Yes.
Anyway, mimi asante kwa swali lako. Na hisi katika miaka hii ambayo tunaishi sasa hivi ama umri ambao tunao 2020, vitu vingi tunapata pressure kutoka kwenye vitu vingi ambavyo lazima tukubali kama the man that we used to know kama man, kwa mfano umri wa baba yako in the 80s. Na vitu ambavyo alikuwa anavifanya, most definitely hata definition ya huyo man sasa hivi itakuwa tofauti kwa sababu ya pressures zinazotoka nje. So kwangu mimi kusema definition ya man sasa hivi ni nini, siwezi kujua, lakini mara nyingi mimi wanasema kwamba how much does this man allow pressure kutoka nje kubadilisha what he essentially is supposed to do. Yani, anafaa kufanya nini kila siku kimsingi. Kwa hiyo mimi, kwangu mimi kudefine inakuwa ni vigumu kidogo, lakini mara nyingi nasema, kitakachofanya watu waseme, yule naye ni mwanaume, ni vitu vipi ambavyo huyu mtu ameruhusu vije vi affect operation yake kama mwanaume. And then now hii definition ambayo tunaizungumzia ni definition ya society ama definition ya wake kwa waume zao. So sometimes I wonder hii question ni ya society ama mostly married men, afu wakasema kwamba yule naye ni mwanaume.
That's interesting. Leslie, what's your take?
Honestly, first of all, let me say, whatever I say in this program is my opinion. And not the opinion
of the podcast makers. Disclaimer.
Disclaimer. Ni opinion yangu.
Disclaimer. Me and Nadia hatuhusiki.
Hatuhusiki. Yes. Yeah. Lakini, you cannot ask this question and get a direct answer. Lazima uiangalie comprehensively. Ya kwamba, kwa mfano, wakati mama, tuangalia wazazi wetu, let's go back. Sa zingine, ukitoa context kwenye story, ukitoa context, inakuwa your opinion. And I've told you this a very, very many times. Narrative inabadilika. Kwa mfano, tuseme Nadia anapenda kunywa chai. Nadia anakunywa chai sana kwa ofisi, anamaliza maziwa. Lakini ukweli, hii studio, it's very cold. Ukitoa context ya studio inabaridi, unaona, Nadia anakaa ni kama mtu ana waste. Lakini the true context is that she's drinking that too for the sake of, aweze kupata nani? Aweze kusikia joto. Yeah, sindio?
Yeah, yeah.
Kwa hivyo, tukitoa context kwenye history, kwenye any narrative, ukitoa context,
it becomes an opinion.
It becomes an opinion. And it becomes, inakuwa sasa ni uongo. Inakuwa ni uongo, inakuwa ni, inaitua, wanasema heresy, ama ni heresy. Sijui na Kiswahili yone.
Kwamba maneno tu yapo yapo.
Yani, yeah. So, example, baba yangu akizaliwa, amezaliwa, I'm in my 30s. That means my father lazima kuwa amezaliwa between 1940 to 1960. Baba yangu wakati anazaliwa amesomeshwa, amefunzwa na wakoloni. Baba yangu amemkuta babake akiwa very poor. Baba yangu wakati akiwa mchanga, kile ambacho alikuwa anataka tu ni walikuwa hawana chakula kizuri. Kwa hivyo baba yangu alikuwa anasema, nikipata watoto I'll make sure I'm a provider. Nitahakikisha nimefanya nini? Wana chakula kizuri na wana masomo. Pia ukiangalia, baba yangu alikuwa kwenye two different generations. Generation ya mkoloni, ya missionary, ambaye anamwambia we are all equal before God. Na generation ya babu yake, ambapo babu alikuwa na nyumba, ama baba alikuwa na nyumba katikati, alafu wake walikuwa naishi wapi? Wake zake walikuwa naishi kwenye boma.
Wamemzunguka.
Na baba alikuwa ultimate. Baba yangu amekuzwa kwenye probably such kind of an environment. Context ya baba yangu na yangu ni tofauti sana. Baba yangu alikuwa anatafuta, yeye kile ambacho alikosa ni nini? Chakula, sindio? Na education. Kwa hivyo context yake ya a man ni a provider. Ndio maana mama zetu wakati walikuwa campus walikuwa anatafuta tu provider. Enda uangalie, your mother did not marry your father because he really loved your father. Enda uangalie vizuri.
Ouch.
Funny enough, go and ask our parents. If you ask your mother,
ouch.
If you ask your mother, atakwambia yenyewe. And that's why ukienda kumuliza vizuri atakwambia by the yo, the main reason, again, how are we defining a man? The main task of a female species is to for the continuity of the species. Ndio maana lion, gazelle, wanaume wawili watapigana, yule ambaye atakayeshinda ndio anapata mzigo. That is the main role of the female species, is for the continuity of the species. So this again inakuwa subjective. What is a man? Ukimuuliza yule female, who is a man? Context yake na definition yake ya man ni tofauti sana.
That's so, why nilisema hilo swali je linatoka kwa mwanamke.
What is the context of that question?
But then look at it, mimi nataka kusema hivi kutokana na Enadia can chip in if come on, ona naelekea kushoto hapa. Upo hapa kunaikisha mawazo yangu kwa sahihi kabisa. Na jaribu kuangalia katika hii context ya sasa hivi ya tunavyoishi sasa hivi. Na jinsi ambavyo mazungumzo kuhusiana na mambo ya mental health yamekuwa kidogo. Na moja kati ya vitu ambavyo wanaume tumekuwa tukiambiwa tukikutana navyo kitambia wanajaribu ku struggle sana ni swala zima la kwamba mwanaume ni nani kwa sasa hivi. Josh umeelezea vizuri kwamba wewe umesema kwamba kwako it's to do what you're supposed to do na kuacha hizi external pressure kuweza kudefine wewe. Na kwenye current context tunaokaa hapa tunazungumzia wanaume wengi especially vijana ambao wako kama conflicted kwamba hiki nikifanya hiki je hiki ndio kipimo cha wanaume. Kwa sababu siku hizi nakuta wapo wanawake ambao wanapata hela kuliko wanaume and then wanaume na wabodha kwamba you make money than me, manake wewe unaweza ka provide kuliko mimi and then it bothers me. Does that make me less of a man?
Mtu ambaye ameoa, unazungumzia mtu ambaye ameoa kwa sababu kwa mwanaume saa zingine sio lazima uende ndani ya ndoa, lakini be a single person, lakini bado ni definition ya mwanaume bado inakuja. Nadhani pia kuna swala la culture being with an African background.
Speak on it.
Alichosema Leslie, baba amelelewa yani kwa misingi hii na mvulana hafanyi hivi. Hadi unapokuja kupeleka sijui unaenda jandoni kama wamasai wanavyofanya, haufanyi hivi, haufanyi ama unafanya hivi, unafanya hivi. Wakati huo huo tunapomzungumzia mwanaume, usimsahau mwanamke. Wakati tunamzungumzia huyo mwanaume wakati alikuwa anajengwa, huyo baba yako ama mimi baba yangu. When he was being built to be a man, there was also a woman in that picture. Kwamba mwanamke naye hafanyi hivi ama anafanya hivi kumsupport huyu wanaume ndio iendelee kujaza hiyo picha, because you will, for me I don't feel like you will just be a man and then we're a man without this other ambayo ni female kuwepo pale
anakuja ku compliment
hata wakisema kwamba wavulana hawalii compared to what kwa msichana ambaye analia. Kwa hiyo yani uwezo kusema tu wavulana hawalii bila kuwa na kitu cha ku compare, yani kusema hizo feelings zinatokana na nini. Kwa hiyo mimi ninachohisi ni kwamba wakati sasa hivi mtu anajaribu kumdefine huyu mwanaume on the outside, huyu mtu mwingine ambaye anafaa ku compliment tabia zako ama hali yako ya kuwa mwanaume, pia yeye naye anakuwa kwenye context ipi? Because as you're saying, someone is getting sasa hivi context kutoka kwenye position ya marriage. Pengine mtu anapata mshahara, mwanamke anapata mshahara mkubwa zaidi ama kipato kikubwa zaidi ya mume wake. Alafu inambodha mume wake. Now there I also and ask a question. You guys have been married for how long? Alafu na wewe kama mwanaume, kwa nini umekuwa bothered? Has this been brought to you by the woman? Ama wewe mwenyewe umeaccept, kama nilivyosema kwamba external pressure zikufanya wewe ujisikie kuwa naive ama inferior kwa sababu mke wako anapokea kipato kikubwa. Lakini mimi nahisi kama wewe ni mwanaume na ukaendelea kuplay role yako kama mwanaume, na hizi factors za kutoka nje zikawa hazikusumbui sana, nadhani bado utaendelea kaa kwenye ile misingi na hautapata pressure kuanza kuulizwa kama wewe ni mwanaume ama sio mwanaume.
But my question will be, and that's the one question I always ask, is
hey, Dr. Mboni is here. Karibu sana. This is Dr. Mboni Kabelo, PhD. We've been just joined by her. Karibu sana.
Asante sana. Asante.
Paul in the traffic of Dar es Salaam.
I was saying, what definitions are this ambayo napewa kama kijana? Kwa mfano mimi niliambiwa kwenda jandoni for in my community kitambo ilikuwa rite of passage. Sasa hivi kwenda jandoni sio rite of passage anymore. Ni mtoto wako asipate maradhi HIV, kwa sababu they say circumcision reduces the rate of getting STIs. Si ndio? Ndio maana unapeleka mtoto for circumcision
kwa sababu tu ya afya yake.
Yeah. It has stopped being a rite of passage anymore. But that one made a man then. You are called a man. Ulikuwa unaambiwa your spear has been sharpened. Go use it. Sasa hivi mtoto wako unaambia ni kupate. First of all, kwanza unashangaa anaitumia wapi na nani? is it I don't want to get into that discussion, but first of all, you're very scared where your son is going to use his spear. You get now kitambo at least ulikuwa unajua inatumika wapi, lakini siku hizi tuko very scared as parents. But again, that is not something you're going to tell your child. So moving forward, huyu mtoto ana e definition of a man inatoka wapi? Kwa sababu kumbuka tuna influences, kwa sababu again kwenye nyumba yetu babangu alikuwa anapika, babangu alikuwa anaosha, babangu alikuwa, my dad did house chores. I do them a lot. So for me, is that
you are the product of your environment.
You are the product of
baba amepika, ameingia jikoni, ametoa yawa mambo ya kusema kwamba jikoni usiende. Vitu vingi sana ambavyo vilikuwa vya Kiafrika mimi alikuwa anavifuta, alafu anakupa explanation yake kwamba hii walikuwa wanasema hivi tu kwa sababu hawakutaka mtu afanye hivi. Kwa hiyo sasa hivi doesn't mean, lakini hiyo kwenda jikoni tumeenda kufanya, kwenda kuokota kuni tumefanya, kuosha sufuria wakati mimi mamangu anapata last born wetu 81, sijui mko wapi.
Why you getting
mimi nilikuwa shambani bado in form of maize.
Mamangu alikuwa anaosha sufuria yani kwa sababu she was a bit older, kwenda alikuwa anaosha zile sufuria, sisi wengine tunaosha sahani na vikombe. Na lakini baba alikuwa anawahi kutoka kazini ili kusimamia haya mambo yote. Tukishafanya hivyo yeye anapika hadi mama alirudi kutoka hospitalini na mambo kama hayo. Kwa hiyo nilikuwa narudi tu kwa kwamba probably I'm lucky because kuna vitu ambavyo alitufundisha kama a man or a boy should do this. Na kuna vitu vingine alishavi dismiss mapema sana. Na kwa hiyo haviwezi kunipa mimi pressure as I grow older kwamba you can't go and do this.
Do you think kama parents wetu wamechangia sana kwenye ku shape how we as men view men and how our counterparts, meaning partners, the people we're with, na wenyewe kwa na expectations zao kwa wanaume?
I'll give you an example. But right now, a lot of men are being raised by women. Baba zetu wamekuwa absent half of the time. So, nilikuwa nijifunze kuwa mwanaume kwa nani na hayupo. First of all, akija nyumbani haongei muda mwingi. We gravitate towards what we know. Mimi sijamuona babangu. I can remember the number of times I saw my parents associating is ndio vile najifunza about association with the with a wife with the opposite sex. Kwa hivyo, me, I learned how to be a man from a female perspective.
Wow.
It was my mother raising me as a man, not my father raising me as a man. My father told me a man does not do this. He never told me what a man should do because he didn't do it himself.
I think that as children do, they don't do what they're told. They do what they see. Like you can tell a child, usifanye hivyo, and they'll do exactly that. But the things that we don't think they see on in us, those are the things that they copy. And when you grow up, as I don't know about women, like for example, men. I mean, I don't know about men. For example, women, you start seeing traits like, oh, my mom used to do that. Kuna vitu nafanya, like, oh. Like even the things they didn't like, you end up doing them because they're somehow, it's what you saw when you're growing up. So it's not exactly what you're told to do. Those are choices. You make choices. Like you're told don't do this, you make a choice around that. But the things that seep into your DNA, those are the things you see. You know, like the behaviors. You're a woman, you become your mother. You're a father, you become you're a boy, you become your father.
But then what happens at the part, like what Leslie said, when your mother is the one a man could finish how to be a man?
Let me say, let me interject on that because I'm that. I'm a product of that.
Yeah.
This is what happens when that happens. Your view of being a man is so different. Kwa mfano, I can never be, I can't stamp my foot down. Siwezi kuwa yule mwanaume ambaye anakuambia lazima ufanye hivi, lazima upike, lazima, nitakupa freedom. You have the freedom of choice. Kwa sababu gani? When my mother raised me, alinipa freedom of choice. Ali, unajua, yani when you're being, your mother will want the best, let me tell you the truth. Mama yako atakutengeneza ukuwa ule mwanaume, the husband she wanted. That's the thing. She will make you to become the husband she always wanted.
In the absence of the father.
In the absence. No, if you're really being raised by a woman, by a mother, yes. You're being taught how to be a man by a mother. Ataku raise uwe, the Mimi, if I'm modeling my daughter right now, I'll model my daughter to be the woman I would want to, the epitome of a woman I would want eventually.
In the absence of the mother.
No,
even that's a very good question.
No, in the absence of the mother, yes. Kwa sababu, the same way you've said, doctor, you've said, vile vitu ambavyo tunavyoviona. Kwa hivyo mama yangu, kwa sababu my dad probably was not there to teach me these things and our fathers have not been active, kile ambacho nilipick mostly ni vile vitu ambavyo nani? Mama alikuwa anasema. Kwa mfano kwetu, in our house, there was no woman, there was no man, there was no gender. Our house was a gender neutral house. Kile ambacho mwanamke atafanya, ama
mwanaume
atafanya. What does that do at the end of the day? Unapata kama mimi kama mwanaume, my biases are what my mother made. It's about what I saw and what my mother made. So I'll become a man defined by a female perspective, which is not a bad thing. Or I can become, there's that difference. You either become a man shaped by a female perspective or become a man shaped by a male perspective. But needless to say, I feel like kuna other influences in our lives and inakuwa very unfair for us to say, for me to say that 90% I was made as a man by a female perspective. It becomes very condescending if I said that exclusively. Because there's the religion. Religion defines what a man should be. There's culture.
Yeah.
There's environment. Kwa mfano. There's a lot of things that define. Kwa hivyo, sioni, tunaweza sema, hiyo definition ikiwa one, yani, moja kwa moja, tunaitua kutoka kwenye basket moja. I think it's a buffet.
Yeah. Nadia, do you think there's there are things that are being misconstrued in terms of what makes a man in the current context?
Well, I think the whole topic is very, very subjective, as we've all kind of seen. Like, all of us are a product of our genetics, are a product of our environment. When we talk about mtu kujua jinsi ya kuwa mwanamke au jinsi ya kuwa mwanaume, it's usually as children learn through observation, because ukiwa mdogo, your logical part of the brain, where we do all this logic and problem solving and all these like higher order activities, is not fully formed. Like even teenagers, bado that frontal lobe, the part of the brain where you can rationalize, has not fully formed to where an adult is at. So from teenagers going down, your part of the brain where you rationalize and you make decisions and make choices is non-existent. So what you rely on are the non-sophisticated, we can say, those very primitive parts of our brain. So that's why a lot of the learning we do from childhood is through observation. Mm. So the female will often observe, even growing up, let's say raised by a single father or you're raised by a single mother, there will always be a male presence around you that will have a strong influence on how you view yourself as a man. It's that similarity aspect. So yes, a lot of the things that are done in the household will impact you and influence you, but you will look out or look to someone who is similar to you. And when I say similar, is this is a man, he looks different from female, and I look more so than this, than I look like my mother. And so you look towards that person, and that's where you start to observe how to be or how to behave as a man. Again,
what if it's wrong? What if that I'm looking up to? Because remember, Nangalia Mike ambaye is a product of the father.
Exactly.
Kwa hivyo ni tunapata tunakuwa na the same traits passed from generation to generation. To generation. Hakuna mtu ambaye amesaisha, yani there was nothing that was corrected. So what if that is the case?
Then when we're at this stage, we get to start making those conscious decisions. A lot of the things, we cannot put it to how we were brought up. Yes, that has a lot of impact on us. It influences a lot. Lakini mwisho wa siku, kila mtu ana choice. You know, ukifika at a stage where you start to notice kwamba hizi tabia zangu nilikuwa nazo, oh, the way I'm doing certain things does not feel right for me, or I'm not in line with my values, then that is a sign, or that's where you sit and decide. Make a conscious effort. Because behaviors, you know, masculinity or femininity, these are social constructs. Mm. They're formed by us. We decide. I decide what masculinity means.
Yes, I was going to ask that question.
We decide,
define masculinity.
You know, so that, over generations, there's been these definitions of masculinity. These are the traits that fall under masculinity. Femininity, he's into traits za kuwa feminine. And that's why mtu anaweza kumuita mwanamke, you're very masculine in your approach in things. Oh, akamwambia mwanaume kwamba you have a lot of feminine traits.
Mm, una umama.
Eh.
Acha mambo ya kimama.
I think that we actually have aspects of masculinity and femininity. Yeah. Mm-hmm. We have both of them. At some point we are forced to, you know, bring one to the surface.
My question is, what is masculinity?
I think that's a very relative. Yes. It's very relative.
Yes. I will pengine niseme ni ambavyo nitavifanya ambavyo sio vinaonekana kuwa feminine. Katika maisha yetu ya sasa hivi, saa zingine kuna vitu vinakutokea as a man ambavyo you cannot stop going into that position ama that hiyo sehemu ya kulia. Sometimes hata kama mtoto amefanya kitu kizuri and you're like, that's my son, amefanya hichi kitu. Au kuna mtu ame win this yani kuna kitu kinatokea unakuwa so emotional you want to let it out in your own way ambao moja wapo ni kulia, lakini mimi nitumie mfano mmoja. Mimi babangu bado yupo, lakini niligundua kwamba alikuwa close sana na bibi yangu kwa sababu amemlea bibi yangu kwa muda mrefu. Babu yangu alifariki miaka 60, yani a bit early. Kaka zake ni wakubwa sana, kaka yake baba yangu ni wakubwa sana, walikuwa na familia zao, wanawake wawili tayari. Kwa hiyo the only person ambaye angeza kumwangalia bibi sana alikuwa baba yangu ambaye alikuwa ni second last born, ambapo last born alikuwa bado haezi kumwangalia bibi. Kwa hiyo baba akawa ndo mlezi wa bibi, and they had this relationship ya on and off, yani wakati bibi sana elekea kwenda kwenye saa zingine na memory yake inakuwa na loss kidogo na nini, anaweza katuma enzizo mna simu na nini, anatuma kwamba nataka nimuone Murunga. Kwa hiyo communication inafanyika hadi messages zinamfikia mzee. Kwa hiyo mkienda mnasalimiana, mnampa zawadi, vitu ambavyo bibi alikuwa anapenda kula, samaki nini mnamletea. Alafu sababu baba anasema, kwa hiyo nimepata ujumbe kwamba ulikuwa unataka kuniona. Inakuwaje, ulikuwa unataka kusema nini? Bibi anasema mimi
nisikutuma ujumbe.
Nilituma ujumbe ule uje wewe nikuone, nikwambie kitu gani. Wewe ni mtu special. Mtu special ni yule anasema sasa marehemu mdogo wake.
Eh.
Imani ndio alikuwa special. Huo ndo ningemuita. Then baba is like, "Ah, okay. Anyway. Bana nyeba kini mimi naondoka." They had this relationship ya on and off.
Mm.
Lakini niligundua kwamba walikuwa wanapendana sana.
Yeah.
And I think dad would tell bibi some stuff. Wanakuwa wenyewe tu wanaongea, ama anamwambia ficha hela hapa. And then bibi yangu alifariki 2003. Kwenye maisha yangu sikuwahi kumuona baba akiwa na emotions za kulia, lakini nilikuwa namuona na emotions za kufurahi. Mtu akifanya vizuri darasani, pat on the back, baba alikuwa achelewi kukupa hiyo.
Mm.
ukifanya vizuri kwa promise yake anakunulia viatu. Mkienda kucheza mpira na kuruhusu unampiga chenga anaanguka. Nakumbuka kwamba alikuwa anatu set up lakini we used to be happy when he's in that moment.
Yeah.
Wakati bibi yangu amefariki, I only saw him akiwa ameji exclude kutoka kwenye watu wakati wa msiba. Alienda kwenye miti. And when I was preparing to come here, I was just thinking about all of this and I'm like, I think alikuwa ameenda kulia.
But he didn't want to do it in front of everybody.
In front of people. Lakini nahisi alienda sehemu ambayo ilibidi atoe mambo yake mengi tu kwenye kifua alafu he came back. But I'd never seen him like that emotional in front of people. So ukirudi kwenye sasa kwanza kuexplain mwanaume kama unaruhusiwa kulia, ama unaruhusiwa kucheka, ama unaruhusiwa, because a lot of these things walikuwa nasema unachekacheka kama mwanamke. So am I not allowed kucheka? But sometimes you feel kwamba nikicheka hapa it's gonna be okay. Niko na mke wangu, niko na watoto, ama niko na shemeji zangu. Usiende kucheka mbele ya shemeji zako. So there's this set of rules tukua tumewekewa ambazo saa zingine mimi nilikuwa nahisi zinatulea vizuri kama zile taboo zingine ambazo zilikuwepo. But at this point in life, watu wanakuwa wanazitumia vibaya ku define mwanaume kwamba you cannot cry, you cannot be laughing in front of your in-laws or in front of blah blah, you cannot do this, you cannot do this, lakini bila basis yake ya nyuma kwamba I think wanaume walikuwa waruhusiwi kulia kwa sababu ukilia then mke wako atalia and the whole house will be crying. I'm thinking
kwa hiyo wahenga wakatuambia
you cannot cry because the whole house will collapse. Yaani unajua kwamba usifanye, just uendelee kuweka hizi kuta ziendelee kuwa strong. But right now tunakuwa defined na vitu ambavyo walikuwa wanasema kwamba context, and then unakuwa defined na mshahara ama kipato chako, unakuwa defined na nyumba unayoishi, na gari unayoishi, na mji mnaoishi, watoto wa wenzako wanasoma international school, wako wanasoma government school, then your wife puts pressure on you. Kwa nini watoto wanani wanasema kule? Anaanza kukuletea karatasi za nani school fees.
It's a school fees.
Like zingine. Anakupa pressure, but I think kama kuna mtu angeongea na wewe this is how a man handles, then I would tell my wife, listen. Hawa watoto wameenda shule kwa sababu tujui kipato cha hawa wanapata nini. Mimi na wewe tunajua we get this, we get this. Unaponiletea hizi fee structures za shule zingine,
it doesn't help.
Unanipa pressure.
Yeah.
Nianze kutafuta wapi hela. Let's be content with what we have, but if we get both of you, both of us know we want education nzuri kwa watoto wetu.
Yeah.
Lakini usiniletee hii pressure. But then now sasa hiyo
akisema ni motivation.
Yeah, there's that too.
Hata kama ni motivation ameingia na gia gani? Kwa sababu sometimes
communication.
Yeah, pressure ambayo inakuja pale.
Yeah.
Then unajiuliza after she has pushed you into that corner kupeleka watoto hiyo shule ama she has pushed you into that corner ya kufanya kitu fulani. And then when you are alone and having your beer on a Friday you're like ile siku ningekataa ile. Mbona kanipush kwenye kona? And then you're like, probably I was not money enough on that day.
Unaweza kujiquestion.
Question, ningekataa watoto wasiende hiyo shule ama tusiende hiyo weekend holiday ama.
Yeah.
Kwa hiyo mara nyingi inakuwa you're doubting your decisions because no one ever told you kwamba if you make this decision as a man and probably explain it, it will still be okay.
I have a totally different opinion. Masculinity, I think it's very relative. Again, ina depend ni nani. Kwa mfano, wakati wa mamangu akubali kuolewa na babangu, during their days walikuwa natafuta providers, they were very poor. My mother probably walikuwa na wao potential. Huyu mwanaume ana potential, ndio maana aenda uangalie vizuri. Wakati wazazi wetu ukifanya PhD, ambaye amekuwa amefanya PhD,
Dr. Mboni is here na PhD yake.
PhD, aenda uangalie. Babangu daktari, mamangu daktari, babangu daktari, mamangu engineer. Walikuwa wanamari, kulikuwa inaitwaje, you marry equal or higher. The woman alikuwa anamari equal ama alikuwa anakubali kuolewa na equal ama higher. Kwa sababu gani? Ulikuwa unatafuta provider, you're coming from poverty. Sisi dada yangu atawa mpaka konda, ama sisemi konda ni kazi mbaya, yani hata dalali sisemi ni kazi mbaya, lakini
we get your point.
You get my point.
Usitoe mfano mwingine wote.
Usitoe mfano mwingine. No. My point is even if she's
ataolewa anapotaka yeye.
Anapotaka yeye, yani hata awe doctor, hakuna kitu naweza mwambia. Siwezi mwambia yeye wewe hapana, sijui there's nothing good. Kwa sababu gani? Kwa sababu at the end of the day yeye sio security alikuwa anatafuta. Kwa sababu amelewa na security already, food security anayo, shuleni amekwenda shuleni bila tabu, amepata viatu bila tabu, unaona? Hajateseka sana. Yaani let's say she's not had a lot of problems. So the definition of masculinity for my sister is so different from my mother. My mother was just looking for a provider. My mother was looking for someone to make her feel safe. My sister, her safety is different. My mother's safety is
what was your sister's safety? What was she looking for?
No, I'm just saying an example. Right
example,
now.
Like
no,
now
right
now,
my sister's safety is probably looking. First of all, my sister, her wallet is heavy. I'm just assuming.
So if her wallet is heavy, she has her education, she has a car, she has a house, she has a pair of shoes, Jimmy Choo's.
Jimmy
Choo. She had to say Jimmy Choo.
I had to. Then what is she looking for in a man?
Sasa, that's the question. No, nasema masculinity, sijui. Lakini masculinity, ile sistangu, ile dadangu ataangalia, ni tofauti sana na ile mamangu aliangalia.
Do we think kwamba the definition of masculinity is actually toxic to men?
That it's turning against men? Is that what you're asking?
Yes. Do we think that?
Sisi tunaruhusu hivyo vitu affect, then inakuwa toxic kwako. Definition ya masculinity ikija kwako ukasema mimi sitairuhusu, yani haitakuwa definition ya masculinity kwangu hicho anachokisema, then mimi nitaruhusu kwamba isini control mimi. Hicho ndio kitu kikubwa ambacho nakizungumzia, kwamba watu wengi ambao wanakuwa judged sasa hivi na hicho kitu, because hata niseme kwenye maisha ambayo tunaishi, tuko mijini, tuko mbali pengine na baba yako au mama, sometimes when you run into a problem, you want to talk to someone. Sasa unaanzaga kumtafuta yule mtu ambao unaweza kuongea naye, lakini nasema subconsciously, does this person also come, yani masculinity, yani sijui, yani ule msuli wake ndio unakusaidia wewe make decision, kwamba this guy, the way he makes his decisions tough, naweza kwenda kwake nikamwambia bana, hichi kitu kinanisumbua mimi. Umeelewa? So mimi sijui kama naeleweka, but I think subconsciously, nadhani kitu kinachokufanya uende kwa mtu moja kwa moja, either ni ile compassion yao ama ile kuwa tough anavyokuwa. That's why you would go to a fellow man to talk about stuff ambayo inakusumbua, lakini not any.
That's why not any man.
Ambao vimepita vingi, umezungumzia kwamba wanaume wengi tunashindwa sehemu ya kutolea issue zetu, matokeo yake vinakaa moyoni na kichwani, then tunaanza kuwa affected mentally. So I'm thinking, definition ni kwa mtu mwenyewe, lakini ukisema na ukiruhusu iwe tofauti, inakuwa toxic kwako, kwa sababu mwanaume bana inabidi awe na gari, and you don't have a car. Michael Abalu alikuja kwenye kipindi chako, alisema siku moja kwamba enzi hizo alikuwa akiangalia watu wametuma picha kwenye Facebook on Sunday evening, nimetoka shamba, I was at the farm, nimetoka kuangalia kiwanja, nimeweka cause moja ya tofali, every guy was coming back to the office with these pictures ya weekend kwa shamba. Sasa ilikuwa inampa pressure kwamba je,
am I a failure?
Mimi hata sijawaza mambo ya kiwanja. Sasa if that is masculine to you, then now inaanza kukuaffect.
Wow.
So I want to ask, if that is what portrays what a man is, masculinity, what happens when a woman embodies those characters?
She becomes masculine.
She becomes
masculine.
Masculine.
Yeah.
In that context.
Yes.
Na ndo kwa sababu mimi nikasema kama mwanaume, sasa yeye kuwa kwenye nafasi ya masculine. Wewe kama mwanaume na pia una masculinity yako ambayo umekuja nayo, lakini pia unaweza kuwa weak na nini. If she uses it against wewe kwa elimu yake ama kwa uwezo wake, na wewe pia ukaruhusu
equipment.
But how does she use it against
now, that's,
you?
That's a past. Yaani mimi nazungumzia.
Yeah,
you know, mimi hata this
is just a, you know, hypothetical situation, not exactly to you. Yeah. So if a woman embodies all those, she has it. She's not putting it in your face. She's just being herself.
Yes.
And she meets you and you're not quite there. So she has more masculinity than you. So what happens now? Is that toxic? Is that what we call toxic?
But
I don't know. But I don't know. That's what I'm asking.
So kuiruhusu means what? But he has to upgrade himself to reach to her level.
Wait. We are walking away from something very fundamental. We are walking away from this, the fact that wanaume by nature, we are competitive. We are hunters, and that's why we are competitive by nature. Masculinity is a form of dopamine for man. Kwa mfano, mimi nikienda kunyolewa kila siku, nanyolewa kwa wembe, wakiniweka spirit, I do not flinch. Siwezi onesha uchungu. Sionyeshi uchungu. Why? Because for me, I want, nikiwa mdogo, nilikuwa nachukia hiyo. Ikifika wakati wa kuwekwa spirit, nilikuwa nachukia kwa sababu ilikuwa ni uchungu. Kwa hivyo unapata, at the end of the day, we are working from a point of men emasculinity, it is us sabotaging ourselves. It is not necessarily anyone kule nje amekuja akakupa standard. Kwa hivyo hii toxicity tunaongea about, it is rarely, is it about the other gender? It is mostly about the dopamine. It's about the effect ile ambapo tunavyosikia ukiona umemshinda mwenzako. Ndio maana mwanaume atakuja sisi wote tutekelea funguo kwenye meza Audi, BMW.
Mwenye vitsi atakaa nao mfukoni.
Mwenye vitsi atakaa nao mfukoni. Unaona? No, and at the end of the day we are walking up away from the point of this masculinity aspect is very relative, and apart from that it's also very subjective, and it also is influenced by a lot of our upbringing.
I think let's go back. I hear a lot of masculinity being toxic and blah, 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 blah. To clarify to Kwamba, feminine traits, masculine traits, none of them are toxic. And as Dr. Mboni said, Kwamba, both women and men possess both these qualities. Yeah. However, the way our society, the social construct of the gender construct, males, these are the behaviors, habits, and traits that are attached to being a male. And then these are the traits, characteristics, and habits that are attached to being a woman from the dawn of time. Yeah, since when they decided this is a man, this is a woman, there were characteristics and traits assigned to both. Now, it's just a human condition. We need to have order and structure to things. So, hizo kuattach hizo traits ni moja ya njia, yani kutusaidia sisi kujua how to conduct ourselves, what we need to be doing. But that doesn't mean that a man cannot possess the feminine characteristics or a woman cannot possess the male characteristics. Coming back to the toxicity, I feel like there's a few characteristics that are attached to being masculine, like maybe perhaps being aggressive, because kuna emotions that wanasema are mostly male emotions, or men can portray those emotions more so than women, or more confidently, and it's mostly anger. Anger is that emotion that is like at the top of the list. So if a man is angry, then it's okay. Yes. But that too is an emotion. So when we say women are emotional and men are not, are we really being realistic? Because anger is an emotion. If they possess the capacity and ability to be angry, you possess a capacity, ability to be compassionate, loving, happy, and all the other traits, nurturing, zote, that a woman possesses as well.
But what I meant is women will mostly tap from the basket, from the tap of emotions, rather than men. Men, we live our whole lives avoiding emotions and running away from it.
Because we
actually affected more by emotions because we don't know how to deal with them. Look at a loss.
Exactly.
A man does not know how to deal with loss.
Exactly.
You get, compared to ladies have been losing. Yani, I'm as aware.
We've been allowed to embrace our emotions from the beginning of time. That's why women are emotional. Yeah. And men, even today, I have siblings with children, boys and girls, and I see how they treat their boys and girls differently. The boys, don't cry. You need to protect your sister. When the sister is crying, it's okay. We nurture her. We embrace her. Tunabembeleza. As parents, we are also perpetuating kwamba, boy, emotion unayotakiwa kuexpress. If you're angry, be verbal about it. Let us know what angered you. Umeumia, unataka kulia, usilie. Kwa sababu, haurusiwe ukulia. Itaonesha kwamba wewe ni you're weak in front of the community, in front of everyone else. And a lot of the time, ukiangalia, it is us mothers who tell our boys, boys do not cry. So when we are talking about this topic of what is masculinity and what it means, a mother is an important role in any child's upbringing. A father also plays a great role, but it's also the messages that our boys and a boy child hears and receives from mothers that influences what they understand about being a man. So if you're growing up, mzazi wako anakuambia, we ndo provider, we protector, if anything happens to me or your father, you're going to need to stand up and be in front of the line. We're four of us. Our youngest is a boy. And always my mother would tell him, ya dada zako wataolewa. We utabaki utuangalie sisi, na dada zako wakiachwa, when anything happens, utuangalia na wao. So these are the messages us mothers are giving our boys. You know, and that's probably the messages our fathers received from their mothers and grandmothers. So all of this that we're learning, I think ni muhimu, there's a lot of factors in our influence. Society, understandings, the constructs that are out there, what we see on television, what we see in our parents, in our households, in schools, But the most important part is, what are we doing about it? Mm. Do we want to end this whole toxic masculinity and what it means to be a man? How are we helping the men define what it means to be a man? Mm. Are we allowing men to embrace their feminine characteristics and traits? Because there was a talk by Dr. Brené Brown. I don't know if you all know her. I love her. She did her research and she found a lot of men. And one of the men was her husband. She's like, you know what? You're telling me to embrace vulnerability. But most of us, the first person who will attack us for us being vulnerable are our daughters and our wives. Because their reactions...
My coffee.
You know, their reactions to me being vulnerable, akiniona mie, I'm broken and I'm tearful, they will start to panic because now everything is crumbling. And then when anyone sees that, okay, everyone's come in a frazzle because I am being very emotional. As a human, you want to stand up and be like, okay, you know what? It's okay. Don't panic. I'm fine. So what is that saying? That's saying, okay, swallow that. Don't show it. And that's what's happening. I mean, I feel like at this point, if I'm a woman, I need to check, how am I facilitating? How am I helping my partner? How am I helping my child be a better human? Let's not just say man or woman. Be a better human.
Very well said, Nadia. Hey.
Kitu ambacho mimi nilikuwa nataka kusema sana kwamba, when I said before, kwamba tunamzungumzia mwanaume sana 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 sana.
Yeah.
But from my position, if you don't have a good woman to compliment hivi vitu vyote ambavyo amevisema, we are going to crumble. That's why sometimes I say hizi pressures za kuuliza masculinity, sijui ni mwanaume wa kutosha, hayo maswali hata yatoki kwa wanaume wengine. Yaani maswali yanatoka kwa wanawake ambao wanafaa kutupa sisi support. I always tell my wife, if it wasn't for her, sidhani kama tungekuwa pamoja hadi leo kwa sababu tu ya vitu vidogo vidogo. Lakini na mimi kuna role niliplay kwa sababu yeye alikuwa na supplement some of my weaknesses. Kwa hiyo, as she's saying kwamba she will make sure sitaki kumuona Josh akiwa hivi. So what am I going to do? I'm going to do this. There was a time I was transitioning between employment and employing myself hapo katikati, and now I don't have money and check zangu ambazo nilikuwa nimezitegemea zimeshazitumia, nimenunua gari, nimefanya hivi, and I don't have money. And every time she used to come back home, she would find me at home. This is between my last employment and when I started my company.
Yeah.
Akirudi nyumbani nipo na mtoto, nimemchukua mtoto kutoka shule. Yani nilikuwepa, and for me I was so comfortable because nilikuwa najua tu soon nitaanza kupata
pesa. Things will work out. Yeah.
Work out. And I was enjoying time with my son at that time. Akirudi kutoka shule, basi nikipiga honi getini nipo. I was available and I felt kwamba I'm playing this role, baba kuwepo na nini. Lakini there was times she would be at work and she would be like, kwenye kibubu pale uliona, I put some money in case you need anything and stuff. She would not be telling me nenda bar.
Lakini we kama mtu mzima ulipata ujumbe.
Huyu jamaa anakaa huko ndani. Inamtosha ama kuna kitu ananificha.
Yeah.
So I think she's just complimenting ama anajaribu support kwamba huyu mtu nataka uendelee kuwa unachokifanya, and don't doubt yourself and just be in that position.
And you'll still be a man. You don't have to feel less of a man now because of this
transition. But she's so kwenye hii argument ya mwanaume ni nani? Nazungumzia wanawake au mwanamke ku play role ambayo ni very pivotal kuendelea kumfanya huyu mwanaume aendelee kuwa man.
I definitely agree with Nadia. I also agree with
Josh. Yeah.
Josh, ni kitu ambacho I was even thinking about bringing up at some point. Kwamba really wanawake, we have a very important role to play kwenye, you know, the dynamics za nyumba. Kwamba that's why I like to go back to my point, kwamba we have feminine and masculine energy, and we have to be intelligent, emotionally intelligent enough to know when to kind of tone it up or down, because at that moment your wife could have decided to tone it up a bit, you know, that so-called masculine energy, but she went feminine, she nurtured, you know, and that is why you felt the way you felt, you know, you felt like it was safe, you know. So I like this point you also made of Renee Brown. I follow her a lot as well. Vulnerability, it takes courage. It takes courage to be vulnerable. Even for a woman, it takes courage to be yourself, to be your authentic self, you know, to just open up and say, this is me, and I'm going through a tough time. So if you find a partner who actually allows you to cry, allows you to, you know, to just go like, look, I messed up, or I don't have this, then, you know, I think it removes that element of toxicity in a relationship. Mm. Yeah.
Yeah, another one, and this is something about Nisema and Tauliza for both of you. Do you think patriarchy has affected both men and women? Tukiangalia uswala la swala zima la mfumo dume, mwanaume wa sasa, tumezungumzia masculinity. Yet tukirudi, tunaona kama mfumo dume umewaathiri watu wanawake na wanaume in terms of how we view things and where we place both men and women.
Let me tell you, every man becomes it becomes a patriarchal society. Before you have a daughter, you become a man who's very, she's a doctor, she's done a PhD. I've not done mine. Before you have a daughter. Until when you have a daughter, then you realize, this is my child. They need the same opportunities as my son. And that happens when another person's son has been given an opportunity and your daughter has been denied because she's a girl, she's a lady. Mm-hmm. And that's when you find men now, all of a sudden, huyu mwanaume ambaye alikuwa, now he's changed and now he's now pro women getting opportunities and stuff like that. The truth be said, daughters build home, not sons. In our societies, babako anaumwa, your sister will be the first person to get mpeleka hospitali, inakuwa text.
It is very true.
Mpeleka hospitali.
It is very true. It's kuna ndugu yangu mmoja wa karibu aliumwa juzi kati hapa, ana watoto wawili wa kike wawili wa kiume. Alivyouma watoto wa kiume wanakuja pia. Dadi unaendeleaje? Uko poa? Umechoma sindano dadi? Pole sana. Endelea kucheza game. Mwakini wa kike dadi umekula. Vipi hali yako? Dadi naomba nikae na wewe. Yeye mwenyewe akaja akaniambia kama dada, aisee nimegundua watoto wa kike na wa kiume tofauti kubwa sana. Kwenye hata kwenye kumwangalia yeye. So he gave out that example.
So that one at the end of the day also forms a woman, because remember, everything she goes through, it's because of a system she's being raised in. Ask her for her to do her studies. The kind of hardships she went through is probably not the same a man goes through. I've become very cognizant of that, that the fact that my partner will go through tougher situations than I will. And it asks for me to be cognizant about that most of the time and give them more allowance. You get, and B, give them more allowance because they go through tougher situations than I am. And those are kind of things that end up affecting the lady. And of course, when this lady is affected, remember, we are a product of our societies. When you look at it from such a context, you find as a man, these women are a product of what we've done. The ladies are a product of our behaviors. Whether good or bad. Because at the end of the day, she overcompensated the bad and she accepted the good, probably. So that's why we end up blaming a lot of women half of the time, forgetting that as men, we also played a very crucial role. But the thing is, I don't think men know it, because half of us are running away from realities and facing our emotions. When you go to therapy, you find a guy, you find a, when a man says they're going through therapy, everyone is like, they want to make sure you woke up in the morning because uko under suicide watch.
Na hapo tu mtu anakuwa amekaa ametafakari, amesema, you know what, siwezi kuendelea hivi, let me look for help. Unaacha kama hivyo mtu ambaye alikuwa na overdrink, kama anakaa sana, ama ana stay out for long, ama do things.
Yeah, things are not working well at home.
Sometimes I appreciate when you know what, when a lot of men jogging. These are the people who utawasikia na sema, unajua nini, nataka niende kwa therapist so that ni sort out the issue. I've thought about it many, many times.
Yeah.
Only that I'd never heard of her until nianza kusikiliza hii podcast.
Hey, shout out to Men the podcast. Yeah. Shout out to men the podcast.
Mimi hapa ni manager wake.
not kwenda tu kwamba naumwa ama sikali, lakini you feel sometimes kwamba naweza nikapata opinion ya mtu mwingine ambaye hatakuwa biased.
Yes.
Na ataongea na mimi, alafu aniambie unachokifanya.
Objective.
And hapo anaweza kukuambia nyumbani kwako kuna hichi, kuna hichi, kuna hichi. Correct? Yes, then which means ataanza kukusaidia kuelekea kwenye vitu ambavyo unahisi kama vinakusumbua.
Mm.
But then because saa zingine ndo kama hivyo, we are men and stuff.
Ego.
Unaamua, let me cross to the next pub. I'll drink, I'll talk to the guys, and I'll not even talk about my problem, lakini I'll feel like a few hours zimepita, I can go back home. But lakini uja address issue ambayo Leslie anaizungumzia. Kwangu mimi, I've always thought kwamba wanaume, because I even think enzi za wazee wetu, they would try and find these kwenda kwa therapy na vitu fulani. That's why you would find mtu anasema kwamba it's easy to talk to mjomba wako kwa sababu mjomba wako hawezi kuweka siri.
Yeah.
Ni rahisi kwenda kuongea na shangazi kama wewe ni mwanaume. Mimi nadhani hizi systems zilikuwa zimeweka kwa sababu hizi. Kwa sababu shangazi has the best interests za kwako kwa sababu ni mtoto wa kakake ama mdogo wake wa kiume.
Mm.
And you talk to them about stuff and they'll be like, don't panic, nenda shule. Hiyo shule ambayo baba amekuchagulia sio nzuri, lakini mimi nitatafuta njia ya kuongea naye uende. Mm. So this was a chance for men to express themselves. Lakini kitu kingine ambacho mimi wanasema ni kwamba kwenye hii society ambayo tunaishi sasa hivi, tumesema hivyo, when the masses wakifika umri fulani wanapelekwa mafundisho fulani, wanarudi tena wanaenda, kwa sababu kuna vitu set ya vitu ambavyo wanawekewa, fanya hivi, uweze kufanya hichi. Najiulizaga saa zingine sisi na makabila mengine ambayo tumewaacha hizi culture zetu nyuma, like me before I got married, did I ever sit with my dad even for 3 hours kuzungumzia tu masuala ya ndoa? I can't remember. Kuniambia tu kwamba kwenye ndoa fanya hivi, usifanye hichi, chukua hichi, usichukue hichi, ikifika wakati huo hakikisha unaongea, usifanye hichi. Katika kazi zetu za media, there's a lady who brought me, alikuwa anatafuta kazi, akaniletea a DVD with her show. Akaniambia, I have this show, I've never seen a show like this on TV, kwa I think mkinipa support na equipment zenu na nini, it will be a very nice show. So I slotted in the DVD after she left. It wasn't good quality, lakini I was just trying to see what her idea is.
Yeah.
Alikuwa ameenda huku nje ya mji kabisa. She was talking to two old ladies kuhusiana na maswala ya ndoa. Na maswali yake ya mwanzo alikuwa, kwa nini ndoa za siku hizi zinavunjika mapema, kwa nini hazilast, kwa nini kuna, yani alikuwa anazungumza maswali yake mengi yalikuwa maswala ya ndoa.
Mm.
And these two old ladies wamekaa chini, wamenyosha miguu kwenye mkeka, wanaongea. There was so much that they spoke in that interview, lakini I picked something at the end of that DVD. One of the old ladies alikuwa anamwambia huyu the interviewee ambaye ni mwanamke kwamba the interviewer, kwamba hata mume wako akiwa amerudi late and you don't like him coming back late, usim confront usiku. You just don't know what he came from. Maybe he's drunk, maybe he's come from an argument, maybe his team has lost, whatever it is, mwacha lale. Asubuhi wote mtakuwa mko level. Yeye pengine alikuwa intoxicated ama alikuwa na hasira. Asubuhi wote mko level moja na hasira zake zimepungua. Then whatever it is you wanted to address usiku, address sasa hivi. Mimi ni mwanaume, I'd never heard of this.
Yeah.
Now I took a lesson from that because I had nilisema, probably if I came back home late in this situation, I'm not sure if someone, if my wife would confront me or not confront, lakini niliwahi kumwambia kwamba I saw this DVD and this is what I saw.
Mm.
So nimempa darasa kidogo tu pale, lakini I feel like there's so much ambao sisi wanaume hatupewi
na hatuambiwi.
At the end of the day we make so many mistakes hapa mjini.
Na wadada siku hizi ukirudi usiku na kufunga mlango kabisa, urudi ukalale ulipotoka.
No, even hata mama zetu walikuwa wanafunga milango ujue.
Rudi, lala huko ulikotoka.
Mama zetu walikuwa
wanafunga. Wewe si bingwa kutembea usiku.
Kawange huko. Mimi kwa upande wangu nahisi kama darasa hizi classes za vitu vya wewe kwenda kuendelea kuwa mwanaume mzuri hatupati za kutosha.
Whatever I do as a man has nothing to do with my today, has everything to do with my yesterday. And that's why when these people sit down with you, they unearth. Kwa mfano mimi babangu akunulia viatu sana, alikuwa apendi viatu atukunuliwa sana. The first thing I did when now I have money, mimi I restrain myself from buying shoes.
Mpaka leo.
Well, no, it's just that right now, after I went through a lot of therapy, I came to learn yeah, by yeah. Daya kwamba, hey, by the way, where this is coming from.
Yeah,
but
yeah.
By default, me, Mr. Kudanganya Mike, I will see shoes, I will buy. Babangu akunulia baiskeli, alini promise nikiwa class 2, nilikuwa number 9.
Akasema ukiwa
1. Anambia nikifika 9, nikifika top 10, atanua baiskeli. Nilikuwa nakujaga 14, 15, kafika top 10. Nika?
Ukajitahidi. Ukawa motivated.
Kuna watu wakufanya mitiani hapo. Kuna watu wakufanya mitiani katha. Lakini, either way,
you made it.
All things worked together for good. So, what happened? Siku nilio baiskeli, the first thing when I got a job,
buy a bike.
After a while, I had 3 bikes. Yani, kulikuwa na baiskeli. Na mpaka sasa hivi, nikiona baiskeli inauzwa. nitauliza bei, nitaulizia bei. Yani, I will really restrain myself.
Yeah.
So sometimes when you talk to someone outside a circle that you have, because you need to be very conscious the fact that your circle, you're probably going through the same things.
I want to look at it from another angle.
Yeah.
As a man, okay, as a grown-up, you're in the grind, you're working 9 to 5, you don't really want to share your problems with your, you know, colleagues, yeah? You go home, because you're trained to, you know, suppress things, you don't want to share with your wife that, oh, you know, Leo, my boss really hammered me, or, you know, I lost my job, or, you know, I just, you know, I didn't meet my targets, because she's gonna look at you like, are you losing it? Are we okay? Is our family okay? So you suppress. Kwa wanawake, we talk to our, like, we go home. You can talk to your shoga kwa simu, even if you're from the same cycle, yeah, circle. Lakini you vent, you communicate, you get it off your chest. Men, you suppress. You go on 1 month, second month. Before you know it, it's December. How can you be that, you know, how can you hold on to all these things the whole entire year without feeling some sort of way? Yeah, I know same circle does not mean kwamba you're going to be getting positive or very good feedback that will help you change your life. Like, in the mere fact that you are getting something off your chest makes a difference. So that's why I think women, we have therapists all around us. Like, you go to your shoga, you go to your friend, you even talk to your female colleague, umbea mnaka pembeni, you know, that is a form of therapy. What do therapists really do? Half of the time, it's you talking, them listening, and then what happened? Like, they're guiding you, they're like, sometimes you come up with your own solutions by yourself. Sometimes, often, okay? But they're giving you permission to talk, to listen to yourself, to listen to your own voice, and then you come up like,
Remember, I mentioned context. Remember, Mike. Remember, I mentioned context. The therapist never leaves context and objectivity out of the window. That's one thing you always need to remember. I'm not saying your friend, and of course, us as men, nikimpigia Mike, sitampigia Mike nimwambie. You see, like, you, when you're calling your shoga, and you're having these discussions, of course, you're getting it out of your heart, and it feels so nice, and which is very okay. But it is also you as a friend to be very cognizant to know that I am not here to offer professional guidance.
Most definitely.
That this thing goes way sometimes beyond me.
It's funny what you've just said. I think it comes back to what me and Nadia were talking about yesterday. Combat na ingia kwenye Instagram, nikiona quote moja to a certain quote, you know, inazungumzia, for instance, labda be strong, au accept your flaws na vitu kama hivyo. Mtu anajua kama ndio ameshaenda therapy now amepona. So anachukua ile quote na anaipost kwake, and then you feel good, but after 5-10 minutes unagundua tatizo liko pale pale. Nadia, as we are winding up, I know you hate giving advices, and I'm not asking you kutoa ushauri right now. What are the things that we as men inabidi tuvichukulie kwa msisitizo sana in terms of jamii's expectation of what a man is?
First thing, you need to dig deep, uangalie to you what it means to be you. Let's not put the men, it's important to have the context. Yes, I'm a man, and I know society, this is how society views men. But ni muhimu, unajua mtu, you're easily influenced kama haujijui mwenyewe. It becomes easy to listen from outside noise and embrace it if you don't know who I am as a person, you know? So as a man, sit down and reflect and don't reflect on what it means to be a man for me. Reflect on things that are more important, more subjective to you. What do I value? What is important to me? How do I want to live my life? And instead of looking at what does masculinity mean and let me live by that standard, angalia, mimi mwenyewe, nataka niishi maisha yangu kivipi. Live by your own standards. And when you are in relationships and you find that my standards are not in line with my partner's, sit down, have an honest discussion. Unajua people tuna avoid sana to communicate about difficult things. We often sweep things under the rug, au tunamezea, au tunaendelea, we just push forward because we don't want to have these difficult conversations. But you find a lot of toxic relationships. That is the foundation of toxic relationships. When we do not communicate about what I value, what this is how I live my life, these are the things that are important to me. And if those two are not in line, or maybe those are not supported by your partner, either way, then you're creating a foundation of a toxic relationship or a toxic situation. So as a man out there, if you don't know what it means for you to be you yet, find a therapist who will help you get there. Or find time to sit with yourself and yulize. Kwa sababu, when you put masculinity, femininity, these are all socially constructed. Kila mwaka, kila decade, the construct changes according to the people in that situation, according to our experiences. There's so many variables that control what it means to be male, what it means to be female, what it means to be masculine, what it means to be feminine. Mm. But one thing that will remain constant is what I feel, who is Nadia? You know, what does Nadia value as Nadia? Not as a woman. There's so many things other women value that I don't value.
That you don't, yeah.
You know, there's so many things other men value that you don't value. Mm. So if you're working with that background, yeah, this is what it means to be a man, and that's what I'm going to embody and portray, then you're going to start living against your values. Utaanza kujichukia mwenyewe kwa sababu hautakuwa na this connection with yourself.
Yeah.
You know, there isn't, if it's like you're standing in a mirror, afu unaona mtu mwingine, instead of seeing yourself, you know? So sit down, look at that reflection, and then figure out what do I want to see?
Yeah.
Who am I? For the rest of us living with men and living with the boy child, inabidi tuangalia, what do we want as a society to see? Because it's, again, as I said, masculinity is not negative. Femininity is not negative. There's nothing, femininity is not weak, does not mean weakness. Masculinity does not mean strength. Vulnerability takes courage, you know? And being yourself is the most vulnerable thing you can be, because then you're leaving yourself open to being rejected. What if you don't like what Nadia is as Nadia? You can't hate what femininity is.
Yeah.
Because that's socially constructed. All of us females are feminine. But you can despise what Nadia herself is.
Yeah.
You know, you can despise what Mike is and what Mike stands for.
Yeah.
So that opens you up for a lot of, it makes you very vulnerable. It opens you up for rejection. It opens you up for criticism. So inabidi ukae ujifikirie, what do I want? If I'm an emotional man and I embrace my emotions and I don't see problem in holding them. Are you willing to put yourself in that position where you're leaving yourself open to being vulnerable? Mm. And not everyone. And you're vulnerable to people you trust. You know, people who've earned your trust. You don't just go in the middle of the street and start crying. how is that going to help you?
Yeah.
You know?
Yeah.
Yeah. So ni muhimu kutafakari, kujifikiria, what do I stand for? Who am I? Mi mwenyewe kiundani, who am I? Doing a long self-analysis.
And you know? That is what makes a person, I would assume.
Exactly.
I have a question for Nadia before we close.
Yes. That guy is killing me on the other side. Well, over there.
Just the last one.
Yeah.
I have a very simple question. With all this noise around us, how do I even listen to myself for this boy?
Yes.
Yeah, we have so much noise. How do we even get to listen to ourselves?
I think the first thing is to start noticing that noise.
Okay.
And identifying kwamba this is external, because wengine tunakuwa na shida ya kujua if this is external noise or this is me.
Mm.
You know, that is our biggest challenge. Ni kwamba, when do I know that this is external noise and when do I know that this is me? So your first perhaps agenda or exercise would be to clear out and see, okay, this is what's happening. What is noise and what is coming from inside of me?
Mm.
Because you will never be able to silence. There's noise always. There will always be noise. It's just your capacity to be conscious about the noise is what is necessary. Because that is a skill that you build. When you're like, men don't cry. And then you suddenly stop crying. Is that, do you believe that you shouldn't be crying? Or is that noise from outside telling you that your emotions are not valid, you know? So that's what's important. And I feel when we talk about therapy, that is what therapy does for people. It helps you become conscious and aware of what is external, what is internal. It helps you become aware of your habits and what in your habit is influenced by you and what has been influenced by your society, by your environment. And it helps you, it gives you the privilege and it gives you the priority to pick and choose what you value, what you want to move forward with.
That is why we should all do therapy, people. Just kuwa healthy too. I want to thank you, everybody. It's been a very great, interesting discussion about what makes a man. This is Men, 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 the podcast. Kama unataka kututafuta, we know our social media accounts. at Men the Podcast on Twitter and on Instagram. Tukua tuna Josh, tukua tuna Leslie, tukua tuna Dr. Mboni. Thank you everybody kwa kuja, semi kwa very interesting discussion. I hope watu tapik one or two things, or three or four or five or ten things out of the discussion we've had. Mi naitwa Michael Baruti, Nadia is here, or Nadia was here, or Nadia has been here, or Nadia is always here. Till next time, man. Thank you and keep on listening to Men, 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 the podcast.
Men, 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 the podcast.